Sleek Boy on the track.
Stay pure entertainment.
Badan Makavela. Bandicucha. Doela. Sleek Boy.
I wish I knew that you were just lonely. Should've known that you were not for me. Wish I could take back all my love, 'cause it wasn't enough. Wish that I didn't love you. Hate the day that I met you. Sembese na kupasa mutima wanga. Said I was your only girl. Boy, you promised me the world. Apo manje wani ponyi la mutima wanga. Sembeni na mele la te wanzanga. Boy, you promised me the world. Said I was your only girl. Apo manje wani ponyi la mutima wanga. You had me falling. Na boza yako wale mbele njala kabuku. Kashita wanti mweno likuluku. You had me falling. Na boza yako wale mbele njala kabuku. Kashita wanti mweno likuluku.
Chabaluele mulav. Ino mutima wandi ulifati winsha. Shaiyaza no kutila nda kuchusha. Limo chindi kwa mchanga no kula bakuza. Sini chitila tinifuno kuluza. Nda kugevela taba na veka chula. Na vafya shpobe baka temwanga tuakula. Shaba mosa na muli adensik. Jimulwele foot na fushama chick. Inattention ni nogulongo. Indala mafi eshaba mubongo. Shakwata pona damu ya fivyongo. Galekta ulende kupa fiongo. Tietu panga fecha kosa tuwe chapa. Nakula tietu iteke banshi. Awanobe ever fuaba tuisha panshi. Valita banali sheta shicheza fi
punch. I wish I knew that you were just lonely. Should've known that you were not for me. Wish I could take back all my love, 'cause it wasn't enough. Wish that I didn't love you. Hate the day that I met you. Sembese na kupasa mutima wanga. Said I was your only girl. Boy, you promised me the world. Apo manje wani ponyi la mutima wanga. Sembeni na mbele la te wanzanga. Boy, you promised me the world. Said I was your only girl. Apo manje wani ponyi la mutima wanga. Sembeni na mbele la te wanzanga. You had me falling. Na boza yako wale mbele nje la kabuku. Kashita wanti mweno likuluku. You have me falling. Na boza yako wale mbele nje la kabuku. Kashita wanti mweno likuluku.
Yale ba head over heels. Tekwe wa tisha pampilepo. Ifilu bonshile kana tisha pangilepo. But no left senda sana pesono. Na mangalo sana na kalimoni pesolo. Fishi fukuli fya lubane fya kweba tete tulange. Chitemwe kopo chaba nangu tete tulange. But I guess wali quick muma action. Limbecha lengele na ex over action. Give it a chance, nech fuku shito chanshi. Limo tule pisha motu wa ikala panshi. Mafia pono mbachibeshani. Ayamali ashinewe ni kumano chimpesha. Can we just talk it out like two adults? Ino kota conflict with you, I doubt. By the way, nole umfila sana masingozi. Ngana ikatale poison na ningozi.
I wish I knew that you were just lonely.
Kamu posh.
Should've known that you were not for me. Wish I could take back all my love, 'cause it wasn't enough. Wish that I didn't love you. Hate the day that I met you. Sembese na kupasa mutima wanga. Said I was your only girl. Boy, you promised me the world. Apo manje wani ponyi la mutima wanga. Sembeni na mbele la te wanzanga. Boy, you promised me the world. Said I was your only girl. Apo manje wani ponyi la mutima wanga. Sembeni na mbele la te wanzanga. You had me falling. Na boza yako wale mbele nje la kabuku. Kashita wanti mweno likuluku. You had me falling. Na boza yako wale mbele nje la kabuku. Kashita wanti mweno likuluku.
Sleek Boy on the track.
Music box.
Stay pure entertainment.